Oya, nobody moving till I say so. Ula bamba, tofuati maelezo. Wale wenye suti wanadharau malezo. Basi maonyesho ya leo ni ya mateso. Oya, nobody moving till I say so. Sharp and pencil, bado fiki pendo. Bado hungry, stana nja ya tendo. Baspa, Valenti na Shevchenko. Najituma wasiseme walisema. Naisema naifanya ndo siseme nilisema tu. Kipkegona wapita wanahema tu. Reality check na chana wanatema. Tunakibiza wakati ya tushindani na watu. Sisi choka ni kisare neza fiatu. Pamba leather boots chini ni masiafu. Kuna mbuzi kwa zizi yoni sani ya chat. Baspa Valenti na Shevchenko. Baspa Valenti na Shevchenko. Central girl in your mental. Naenda sana si stop, I don't settle. Baspa Valentina Shevchenko. Baspa Valentina Shevchenko. Central girl in your mental. Naenda sana si stop, I don't settle. Vicky mean business, me keep account. Pound for pound, killer 20 in account. Pound for pound, killer soaking knockout. Pound for pound, na siongezi ata ounce. Nika hasho no jasho, akili ndio maso. Ishindo usiseme, unamchanga kwa macho. Griselda mi blanco, muchacha mi macho. Wababa si wana finya fe mi macho. Yeah, less stress, more sunshine. More love, no hate, more punchlines. Miku jituma mi ufanyi ata bloodline. So kunipima ni kukalianga landmine. Before ni flatline na zoza. Wana niombia ni shuki atangoja. Before maombi zifika atapoza. Tani pata kia Michael Komboka na Slota. Baspa Valentina Shevchenko. Baspa Valentina Shevchenko. Central girl in your mental. Naenda sana si stop, I don't settle. Baspa Valentina Shevchenko. Baspa Valentina Shevchenko. Central girl in your mental. Naenda sana si stop, I don't settle.
Well, you're not a UFC champion, one of the best champions. It's very unique to watch you fight because you're one of those people where you kind of cleaned out your division. You know, I mean, there's no disrespect to your opponents. Some of your opponents, when I'm watching you fight them, I'm not thinking, are they going to beat you? I'm thinking, what are you going to do to them?